ɲɔgɔndan belebele ani balikunda bamakɔ k'a daminɛ sini tarata avirili kalo tile 18 k'a kuncɛ sibiri nata avirili kalo tile 2 san 2023 a ɲɔgɔndan tɔgɔ challenge trophy a be farafinɛ jamana 9 de kofɔ o jamana 9 musomaniw minw si ma tɛmɛ san 20 kan juniɔrw ani musomaniw minw si ma tɛmɛ san 18 kan kadew olu de be na o niyɔrɔ ta bamako challenge trophy anibal ɲɔgɔndan na jamana 9 ye kelen o kelen be ekipi 2-2 bila ka na bamakɔ a jamanaw dantigɛlen filɛ mali jatigi cape vert gambi guine bisao la guine sierra leone senegal moritani ani marok mali anibal federasiɔn ɲɛma kolonɛl shɛk tunkara ka fɔla anibal ɲɔgɔndan min kofɔlen filɛ a be tan yɔrɔ fila de la bamakɔ palais de sport salamatu mayiga amdalay asei la ani stade du 26 marsi salimin tɔgɔ abdala mamani ayidara ni ɲɔgɔndan kun cɛra min kɛnɛ kan anibal tana mɔgɔ 100,000 bɔɲɔgɔn bena ye minw mana jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ juniɔr kunda ani kade kunda olu be farafina zone 2 jɔyɔrɔ fa coupe d'afrike kɛnɛ kan anibal kunda ani fana farafina gun anibal ɲɛmayaso bena ka san 5 seli ɲɛnamaya bamakɔ ni ɲɔgɔndan ye sen fɛ VOA Bambara tɔgɔla bamakɔ siyaka traure ka laseli do